Zondi. Yeah, yeah, yeah. All of my niggas are godly. A Zondi.
Sure. Mina nezamu we dripping. Can't just see for some orizla. Manje bakalange swagger. Manje bangfuna kwa moto. Dela besibukela phansi. Manje bayaphakamisa. Mina sengifunela imali ngespan. Vele ngizolanda nepeni nepep. Manje senginokhege mina ngikhathala. Noma bethina will never resign. Thina manika siphume for one. Manje sesingena kukhala abazali. Mina ngiphanta ngiyazabalaza. Mina sengifunela imali mfethu. Mina ngiphanta ngiyazabalaza. Mina sengifunela imali mfethu.
Mina ngisiphumile ikathi. Dela bengibukela phansi. Mina ngisifunela imali. Mina ngisifunela imali. Mina ngisiphumela ikathi. Dale bengibukela phansi. Mina ngisifunela imali. Mina ngisifunela imali. All of my niggas are godly. A Zondi. Yeah, yeah, yeah. All of my niggas are godly. A Zondi. I put it down like hammer. I can do it better. I know it's now or never. Now or never. I stood up when standing wasn't easy. You feeling guilty cause you know you need me. Wait, wait, moving like water in a cold flow. This shit is a calling, take some notes. Don't even bother, they already know that I'm a ghost. All of my niggas are chasing the dough. They follow my lead, I'm in control. They hating me cause I'm doing the most. Mina ngisiphumile ikathi. Dala bengibukela phansi. Mina ngisifunela imali. Mina ngisifunela imali. Mina ngisiphumile ikathi. Dala bengibukela phansi. Mina ngisifunela imali. Mina ngisifunela imali. All of my niggas are godly. A Zondi. Yeah, yeah, yeah. All of my niggas are godly. A Zondi. Mina ngisiphumile ikathi. Dala bengibukela phansi. Mina ngisifunela imali. Mina ngisifunela imali. Mina ngisiphumile ikathi. Dala bengibukela phansi. Mina ngisifunela imali. Mina ngisifunela imali. All of my niggas are godly. A Zondi. Yeah, yeah, yeah. All of my niggas are godly.